uyingoma engayilalela ngimncane ingoma eyahlangisa ingane wathi ngivule inhliziyo ngithande ngisho namazulu avuleke kukhanye kuguquke ngisho inhliziyo ngithande ngakho konke enginakho ngisho nempande ngikuthande ngakho konke ngisho nempande ngithe mangivuka ekuseni ngabona wena nenyembezi zasuka emehlweni uthe wena uzongithanda ebubini nasebuhleni philisane sakhe nomndeni uyingoma engayilalela ngincane ingoma eyahlangisa ingane uphendule inhliziyo yami ingade impande zami sezaba yimbali ngingaba yini ngaphandle kwesithandwa sami ingoma emnandi elwimini lwami ngawe ngingashaya idolo phansi ngike ngixoxe naye umdali sike sixoxisane sinomdali ngivuka ngizicabangele wena wedwa ngiphinde ngilale ngizifunela wena wedwa uyisela lenhliziyo yami wayithatha ngisayingane wayithatha ngisenamaphutha ami buyisa phela imizwa yami ngisho wena ngoma engayilalela ngimncane Ungithande sithandane uthando lwethu lusiphendule intandane ngisho wena ngoma eyangihlangisa ngiyingane ngoma exegisa amadolo wabesifazane nalengicula noma ngivuka ngisho noma izulu ngiduma ngithande namazulu ayavuma ngithande noma sebemfuna ngithathe ngawo amaphutha ingaba yini ngaphandle kwesithandwa sami ngaphandle kwengoma yami ngisho yona lengivusa noma ngiphupha nalengikula noma ngiphupha nalengikula noma ngiphupha nalengikula noma ngiphupha nalengikula noma ngiphupha nalengicula noma ngivuka ngisho noma izulu ngiduma ngithande namazulu ayavuma ngithande noma sebemfuna ngithathe ngawo wonke amaphutha ingaba yini ngaphandle kwesithandwa sami ngaphandle kwengoma yami ngisho yona lengivusa noma ngiphupha
nekuphuze naye mawunesipiliso nesikhuphu sakhe siyakhekha sishaya amakhumfu sinamashawulini usushufikile komculo omnandi ukuhla kwendlebe bambiza udrumke mask nekuphuze naye mawunesipiliso nesikhuphu sakhe siyakhekha sishaya amakhumfu sinamashawulini usushufikile komculo omnandi ukuhla kwendlebe.
Midnight sun. light on conditions that we swore we'd break, but we beat to the same old drum. It's better off this way. Now we can slave to a midnight sun. Now we can slave to a midnight sun.